Ngiyasikhwela nje. Sikhwela nje.
Yehlisa sikhwela.
Sungaxela abantu xele na.
Ayi
siyala.
Aziwa nje.
Njalo mangi ngekhathuze kwakho you always think I'm up to something.
How's something?
Futhi mangi nawe awuneliseke efonini yami you busy searching. Buzimbuzo bukuphi nobanenzani sophenduka usatshe Uyiso thando lwami ngiqhubeka mhlambe phambili ngizothola something Isikole sakho sokulala Tufefi Tungwa tugezu Kushule madlozi Isikole sakho sokulala Tufefi Tungwa tugezu Kushule madlozi Ngiyakuthanda ubona kubica lalibona Khunjuzwa ngento yango 94 Miss call nakhona landelwa video call Nangayibambi world of four Sengidlala usijave before Zinte sakho like before Can you please go back baby no I cannot go back baby You're too insecure Too much as quelle, you can't find a cure. Lungis in tizio yako, nendela zako. Kalo mangi ngekhathuze kwakho, you always think I'm up to something.
How's something?
Futhi mangi nawe awuneliseke efonini yami, you busy searching.
Kanti what I've been doing.
Mbuzi mbuzo bukuphi nobanenzani sophenduka usatshe. Uyiso thando lwami ngiqhubeka mhlambe phambili ngizothola something. Isikole sakho sokulala Tufefi Tungwa tugezu Kushule madlozi Isikole sakho sokulala Tufefi Tungwa tugezu Kushule madlozi
Like I am Teta Mata Ngoshiwe ngise challenges engafahla Nokuya mzobenzini ukubiza ukunyamala Kadele kungenza isoka lamanyana Hayi Dalo muntu yangihlupa Noma ngithula uyangithuka Lana kukho kuzoluka Lolu thando liyangihlula Suka madamet uyindoda Angihlala uyangikhahlela ngibhola Kwekati negundwana uyimbola Ngishade nebhubesi uyimbola Wenza yakukujabulisa noma sengikhala kukudabulisa nasempedeni awusangijabulisa khona abancane awusangiqabulisa
njalo mangi ngekhathuze kwakho you always think I'm up to something
How's something
futhi mangi nawe awuneliseke efonini yami you busy searching
kanti what I've been doing
mbuzi mbuzo bukuphi nobanenzani sophenduka usatshe Uyiso thando lwami ngiqhubeka mhlambe phambili ngizothola something Isikole sakho sokulala Tufefi Tungwa tugezu Kushule madlozi